Mama bless me, papa bless me. Nilianza kana testy, I'm the bestie. That make me know jana bless. That make me know jana bless. Adada bless me, kaka bless me. Ukubini nikugumu inataka telesti. Yes, I need more bless. Yes, I need more bless. Message afani kiwafika universe. Very round ina wanangu kina boy. Leo ni mwendo wa suti na tie. Tunafura. Well, unajua stress no money no style. Lo chino na minyana na mafansi kwa sage. Chino wali memba yo. Chino wali memba yo. Kuna muda na tafuta minakosa niki check in nyuma mama na watoto ndo nachoka I say. Na so kubwa ni dogo toto mama zao ni kataza toto zao wanzicheze nasie. Hakuna watu wana kuja pande zetu wana mana wana kunja wapunguze kasie. Yela momo momo blessi. Amna sema jemaze blessi. Bless you. No, 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 no. Bless you. Ah. Hey. Bless you. Hey. Don't you know, bless you.
Yeah. Mic check, 1, 2. Yeah. I know you can't believe it, but it ain't over.
You're so baby.
Naeza sema feel your pain, sema that's another story. Nila forget too many cause I never sorry. Na mambia tu mama binadama mejangoli. I just pray for the life, I just pray for the glory. Apa nye we see your poor. Yo likizama dona ngoa. Soaking on a simple suliza lini nta oa. Nziku many cause I ni kiacha mungu wa mentor. Kifupe mini mtaa babusha funga gandoa. Sebo na juliza pipi na kwa star. Mtoto wana taka pipi sasa ndo bala. Kono tokea minaenda kashuja. Ile kisa mapenzi baba wana kwa nakicha. So you better calm down. Sinona mina toto baba dam dam. Wanani kufa wanapisha na zam zam. Niko na swaga lafu mtoto wa daslam.
Maze, blessi. Hey. Oh, blessi. No, 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 no. Blessi.
Bless up.
Hey. Blessi.
Bless up.
Hey. Hey. Ochino, blessi.
Who ya bless no man curse. Nobody can stop me. Kama sikujia mini mi mwenyewe, nobody can trust me. Zina kujaga early in the morning. Baraka ni kama good morning. Amka, fungua mboni. Kama uhai basi ushapewa kibali. Sanuka, uja ninenea, washa ninenea. Wazazi wangu, manika. Sipatikani katika nyumba za kukemea. Kabisa, blessings do maana halisi ya uwepo wa Makini Joe. Makini flow. You already know. Kabla jiandika siku joy hapa. Chimacho. Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe. Kabla jiandika siku joy hapa. Chimacho. Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe.
Hey. Oh, blessi.
I sit in the house.
No, 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 no. Blessi.
Na chino wana man, chino wana man.
Hey, blessi.
Free Nation.